aqalka ayaa cadaas lagu saarayaa inuu ka falceliyo duqeyn diyaaradeed oo axaddii lagu dilay saddex ka mid a askarta Maraykanka ee Urdun, falkaasi oo ay Washington ku eedeysay maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan ee ka howlgala gobo u dhow Suuriya. Isniintii, saraakiisha maamulka Biden ayaa kalsooni ka muujiyey in Iiraan ay ka dambeysay weerarkaasi, balse ma aysan bixin faahfaahin ah sida ay uga dambeysay. Sidoo kale, mas-uuliyiintu ma soo bandhigin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. John Kirby, agaasimaha istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri,
I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule.
Ma doonayo inaan halkan ka soo jeediyo hadallo dagaal ah, mana horboodayo madaxweynaha iyo go'aankiisa toona. Sida uu shalay sheegay madaxweynuhu, waan ka jawaabi doonaa. Taas waxaynu ku samayn doonaa jadwalkeenna iyo waqtigeenna. Waxaana u samayn doonaa habka uu madaxweynuhu u doortay, isagoo ah taliyaha guud. Waxa kale oo aan u samayn doonaa si buuxda si loogu ogaado xaqiiqda ah in kooxahan oo ay taageerto Tehran ay hadda dileen ciidamo Maraykan ah.
Balse Kirby waxa uu sheegay in hal arrin ay istahay mid iska cad.
Ma raadinayno dagaal aan la galno Iiraan, mana doonayno colaad militari oo aan maamulka Iiraan na dhex marta.
Madaxa NATO oo ku sugan Washington ayaa isniintii waxa uu sidoo kale muujiyey walaaciisa weerarkaasi, wuxuuna farta ku fiiqay Iiraan.
Waxaan aragnaa Iiraan inay sii wado khalqalgelinta gobolka. Iiraan ayaa sidoo kale mas-uul ka ah taageeridda argagixisada ku weerarta maraakiibta ku sugan badda cas. Dhaqanka Tehraan waxa uu ina xusuusinayaa sida duni aan xeer lahaynay ay u egtahay mid aan la saadaalin karin oo halis ah, adduun ammaankeennu uu qaali noqonayo.
Waxaa kale oo cad in weerarkani uu qayb ka yahay fashilinta howlgal militari oo ay Israa'iil ka wada Qaza kadib markii kooxda Xamaas ay weerar la yaab leh ku qaaday dad rayida 7-dii Oktoobar. Bernard Hudson waxa uu ahaa madaxii hore ee CIA-da ee la dagaalanka argagixisada, wuxuu aaladda suumka kula hadlay laanta Bershiya ee VOA.
The US strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed.
Sida cad, istaraatiijiyadda Maraykanka haddii ay ahayd saddex bilood ka hor in aysan xiisadda gobolka sii fidin, hadda istaraatiijiyaddaasi way guuldaraysatay.
Haddaba, maxay tahay jawaabta la sugayo? Taasi waxay garbaha u saaran tahay Biden.
Waxa aan ku weynay saddex ruux oo geesiyaal ah weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadeenna. Waxaan codsanayaa daqiiqad aamusnaan ah dhammaan saddexda askari ee naga dhintay. Waan ka jawaabi doonaa.